mate que chute.
Eɗen tawa nder loktorore gudel nder gallu ñemen donc to tawɗen rewɓe ko watto sappo no joɗi ga heɓa gogollana Khadija Ibrahim no jogi cukale mum keccel e juuɗe muɗum no haaldade konda ni loktorojo debbo o e dow fi safareji ko yartogam wadde dawɗa hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu o dewla kana illu on woodi duuɓi sappo e jeetati o waɗi ko watto noon ɓiɓɓe nayon ko o remi ɓe fuɗu konɗo ɓe keccondir duuɓi nayinayi
duuɓi nayi sukaɓe am keccodiri miɗo watta dawre caka ɓeyngu he ɓeyngu am sukaɓe am no goodi jam ɓalli maɓɓe moye fuu no wawi ƴetti bandu minenayi to goran yecciniyam mbade worre dow koƴol safari hanko ma mittinta kam nde wakkati on yottaki gam min fuu poytirnoo
wona gorraɓe endan fuu faami wattugol dawɗo hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu ɗum wonno ko doctorjo debbo madan aliyo salamatu haali
worɓe miijatana paddol dinkino minen pantinaɓe ko hana paddol dinkino gattol dawre nden no caka ɓeyngu he ɓeyngu nde ɓe gari to amin minen pantinaɓe ɓe paama sanne
adol deeɗi ko ɓattodir sanne no woodi caɗale ko waddata yaade e cellal debbo e hoore muɗum no waddi caɗal ko waddata hakkunde debbo e gori ɗum ɗum wonno ko hoorejo loctoron nde mbite docteur Saydou Abdoul Bak haali
debbo ɓeynowo hitaane fuu kanko e joom ɓaade makko ɓe mbawa disi goɗɗum ko humto haaju ñande ko debbo o du kanko e hoore makko cellol heƴƴortama debbo nde no ɓeyna hitaane fuu to yaade yeeso heɓan saɗornam iri ñaw ɓerne naadu
gam batte hedde hisude gacceji ko tawa hen endan ɗum waɗi ko hande nde endan basukaɓe rewɓe ɓe gala gorraɓe no jahade loctore ɗe keɓaɓe nana jamiroje e dow fi ɓeynugol ngol e hoore muɗum yerno kawjiɗo pirtol koye himɓe madame oumarou mbiyeteɗo mariama haaliri
yaade jeune fille surbaɓe gonno ɗon ɓe anda ko gattol dawre caka ɓeyngu e ɓeyngu no haɗanɓe ɓe koƴa deeɗi no hisinanɓe ñawuji gondo debbo fuu garɗo to amin minen pantina ɗum faa faama fadde ba jomum hokkete safare de
prestation
pirtol koye ko hebbina sanne ɗum waddi ko subaka fuu himɓe no ɗon no ɓeydo yaade loctoror to endan ko duuɓinaɗiɗe sappo e jeenayi ko watto himɓe keme jeego e capanɗe taton ko wari hitaɗe duuɓinaɗiɗe nogayi ɓe jottake fa himɓe keme jeɗɗon e capanɗe joyo e go'o ndenne ɗum ɗo du no holla wiide ke himɓe no hen yaade loctorore nder wuuro gudel nde enɗa
a yaaru leydi ni